graduate, no see me.
Exclusive from ZTEN.com.
Chama uma trega fia. Nga fia que chupa beta wa esha kubu angash. Redanda panuana. Don't speak. Na bati ba ni. SKZ. Stage ya Obama. Etango ni Sakira. Sani wana so ajama. Ine ni regret pure life no minyama. Ngati wenze kusula ni itane ba wana. Te amise wona letina wonse warifo. Soni nena wako dike ama magaiva. Mfu ama naimu wirisha competition. 83 dike ama SEL. Narisendo mano na mariashi ya kurampa. Pandemi te game fine mwara timbovya wanga. Mwabata wata sana veni si mwe chongo. Nifkane mupondo wape na bongo bongo. Edani devo nebo bari wa maenja. Nine size ya bafiash wabe beef na othiko. I am a bad boy born from the ghetto ghetto. Wakandepo mamba neo zankara pohero. Somuru era kushipura kwa riaka. Mfue miponto mushe bari fundaka. I of kotine shkwela ngomwana. Pak papiti pop nani papa. Bad boy ni chokela kuji. Nanzeru niri nazo neo nizao lazo. Since a fish unga funsoro chakazo. Satanist fro ni kungereza matimo.
I make you feel the heat knocked up back on pulungu. Ndine hip hop savior sent why kulimu lungu. You can never match this IQ when this ever zungu. Mweni gambi la chinyanja monga ndia changa chitundu. I still be the best boy olo tenzeli bampundu. Vocal powerful mundwanga monga mami wakujundu. Always give myself a hand for kweze kazi milundu. Some niggas hate me but okay no vundu.
Ine fro ina pia kare ni kari mwana. Osanyu ona so stream biti ni mapwaya. Yebara kata fureshi bro wagu gana. Since tira dad I think nari barwa. Komi wane ze ipo pupaya. Kaf pose pose ngo ure wabongo. Chanonga utile shonongo. Sele noko bushiritu anoko men. Foya wafebo nga bara kuverengera bo. We have to know that. Ato akamiro mbepo wa satana. Fako ni gazo hate me. If you hate me, I hate you. I never give a shit. Fuck. Massive to Alpha. Of Jesus. Jesus. I go by my name, one of the dumb man. So I beat the rouge.
Exclusive from ZTEN.com.
Talk up a poem change, shoot at poem change. Program, I'll be sure to call.